when if it too cold, sasa sema kama unataka tu manage toi au kama unataka tu weka kanada da ma kama na his midomo yako iko wetu natamani unikisu na ni mimi my best na mimi nitakudis come tell me nigga please easy sasa niko star easy wanya mwezi japo tumezala tease sasa nangaze waza kwetu unanipenda moja kwa moja bitch cha kulemba ndakuna kicheche kwanza mbomba uonekani mapepe I want to some song na tukiona botembea na said ukiniangalia ni wazo unanzimia hata shauri na kuniambia mchana unaumia na usiku nalia kija kwangu na nchunia vipi unatengea sipo naambia ni nini unategemea unanitege wana niku ipua unanipenda Josema unajipa pressure za bure bisele kuchele kakitoto cha shule adabu za kale mbele udhani unaweza pendwa na mimi au uoga unashindwa usema una nini usitume machizi wangu nitaka kwa masikio yangu hata ukisema dharani na hili sikoni changa dhumuni nikushushe wasi wasi kigugumizi kujikwasa sabasi gombane na sister ukadhani mabu yote kusema una sita unajipa tabu niniona unang'ata lips na macho yanazimika unaumwa jana na mimi na shimo hili zako azima jambi kabla wajamba wenzako
Mwafurahia tu uko aone. Alikuwa akinishikashika huyo alafu.